Kaismoda. We're from the Sahara. We in your town. Juan Palma.
Tu Maria ke.
Wati.
Ninawaza uliumbwa juu yangu.
Tamu sana.
Tamana na kuangaiki.
Lovely parade.
Kidongo na chopata ni chakwa.
Jode.
Baby shini bunje mo.
Migoda money.
Chakula kichuki. Isipokona mabebe.
Who's a bigger plan?
Nala na kiapo. Baby wangu taishi na we. Onge litoto. Sifulizi kimoko. Tongezo ujuzi nita kuchora. Tena mungu. Umeliteka ili jimbo, jumelitia fora. Yani kama kinibusu, vile unajishuku. Dona zidi kuwake, dona zidi kuwake. Waki mungu za machungu, roho zao za majungu. Dona zidi kuwake, dona zidi kuwake. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me?
What? 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 What?
What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What?
What? What? What? What? What? What? What? What?
What? What? What? What? What? I found love.
Wale mafanza.
Hata kwele.
Ukielewa hii tunafanya nini?
This is magic.
Pala pala pala. Pala pala pala. Pala pala pala. Ready paka na taa. Zani full because it's in the old. Juan Palma. We never lose. Always a vitu machua. Juan Topa. What's a bigger plan?
I found love. I see on my penzi. This is magic. I found love. I found love. Hata kueleza siwezi. This is magic.
Yes, I love you too. Tushavuka mipaka. Kakunipenda unanipenda tu. Na wala sina mashaka. Breakfast morning. Unanipa supu matata. Twende wote. Siyaki bread nimepaka.
You in my heart.
Follow Betty, Team Nation.
Saidi, nuru yangu peke. You are all.
Follow Silala, Team JJ.
Oh, mommy time.
Repanda sahau, follow matano man.
Saidi, when you yangu peke. You are all I want today.
Wella puta padala. Kibanda DJ mnapungua sindio? Yani tule ya Juan Palma.
Siwezi kwenye kicha. Kwale ya makora yako. Kwale unititia. Kwa kumia mweza hako. Kwenye sita kwa si.
Boss kadaba.
Ikifaki vocha.
Yani ndo sasa.
Sichelewe kwenye ziko. Menze la uswailini. Lina nipusha sana. Tamu na unipa mimi. Yamani wewe.
Nataka tena, nipe tena, nataka tena,
nipe tena.
Wadi paka na time. Be combination. Gabu moja.
Acha ni kope mawa yako. Siweze kuyafika.
Supa DJ Kwevo, we msaluta.
Ayako, kweli we ni teacher. Mwenzako mi mwenzako, kwenye sita kwa sita.
What come on my job?
Zika, penzi la uswailini, linani kusha sana. Tamu na unipa mimi, yamani wewe kijana. You can swallow it, baby. I love the way you make me crazy. Nani la bila kona, uweze kona baka. Unavonita baba. Then Christopher.
Never knew.
Never knew.
I'm still connected.
Yeah.
Make me fall in love. Deep in my soul. I love our connection.
With the lovely sound.
Kwanza ni physical. Physical. Akinyona. Utasema kauna bali.
Kwanza ni physical.
Ni hatari.
Ni hatari.
Mimi naibuka gana sukari.
Mama sita.
Juan Pala Chileto mwenye Rupana Gopa
Nazi mamisha Anataka tena
Wale timiaga
Anataka tena
Wapi sultana
Nipe tena
Boy la kutisha Panisha moja
Nipe tena
Mako stamina Mako rinda
Nipe tena
Baby, you know me, I love you so much now. Now when you're far, baby, I miss you so much. I miss your touch. Erika Kolbe, Doni Bukaji.
Manije, ahoy!
Sorta!
The Atom Jingle.
They call me RPC. Oh, na 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 na. Hey. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na.
What's it to me?
Baby, you know me, I love you so much now. Now when you're far, baby, I miss you so much. I miss your touch. Erika Kolbe. Yeah. Give me a minute, na mini mimi. I accept default, mujinga ndimi. Leave me today, moro ndazi kwa mimi. Hey, listen up, baby, this kiss your mind. Give me your hand, baby, go back home. Shida kibo, we have to press on.
Time.
Love me the mine alone. Never leave me alone. Go back at my cologne for
your flavor too.
Can you know I love you, madam? Then it's gonna be them. I call
if
you come and
reset the building.
Chungus in your left out.
Rip on the Saka.
Convention across the town.
Grace of Honor. Malindi Moja.
Yes, so let them live in it.
Who pick a time?
Yes, I don't want to know. Mana mesi jamini, if you penzi manana yona mujiza. Ah, if you meroga manini we, yoni changanya siyamini. Meni haribu wakili, nisara kasi kisha pandaji. Choche hatu vipashe viparo, panasikia baridi vijoto. Mehana taka menye tango, dende pichi pichi mpaka gasho. I miss you a lot, baby I miss you more. I miss you a lot, baby no shako ya fimbo. I miss you a lot, baby I miss you more. I miss you a lot, baby I miss you more.
Harder for me.
Rutinini.
Love you hissing everybody.
Janra. Janra. What's up, big applause? Love it, love it, Winnie Rahisi. Come on, 1, 2, 3. Juan Palma. Boy, Lazare. Waluta continue.
You make things harder for me.
What?
Love you hissing everybody.
Well, I'm
yeah.
Jump around it, pull my line.
Danganya basi.
Follow up money, join your area.
We're
on the show, Taliban shit.
Mina kisha kokoriko, kokoriko po. Oh, mina kisha kokoriko.
Follow up a pesi.
Oh, mina kisha kokoriko.
Buddhist and troll.
Kokoriko po.
We're on the show, Jaribuni.
Kokoriko, kokoriko.
Hakuna mzuri kama we, hakuna kama wewe.
wa kipekee. Yangu wa kipekee. Oh mama.
Kama malaika. Shuka mimi nikupokee mama. Njebe ikishika. Tujifunike duve.
Twende nalo madi.
Ukinipa pale. Nitasikia shware. Shore.
My brother Zonix mode. Sema kitu. Zonix. Shashile shikope, poka na chaiba. Moshi ukoshi, tiche kwebo, urai shanao. Viko shakshira, shomba lagu, webisha luta. Viko shakshira,
kama
naweza,
kwa
Cabrera. The one himself, webisha sonic shanao.
Kama naweza,
Wana kwa mikotuma Wapi timiaga Jimmy
Wapi
ara Sungura moya Wana kwa tuma kilele pika fly Kalbasi Kalbasi Kilifi ara Wapi panisha Kaburi, wapi kishi Shumutam
Zambio, yeah Kusu mapenzi, nimesha kuwa sisiki Nimesha kuwa kisiki
Wala the family
Kamkitaka singoki Ukweli siwezi Kwenye
Pose Hari, salute for the maximum
Kila ya penzi lango
Our lovely brother
Fantasy kwa mazishi
Pose the family
Nite kwa kutunye bia Kwa mano kijifanya unioni Ni mwenza kutaumia
nikwambie kweli tu. Baby nikwambie kweli tu.
Wait a patali. Ramina Nakanda to Patali Metajika na Mariam Wakipanda DJ. Ramina Nakanda, Mariam Wanetaji Kodish to Patali. Popra, what popa, Zlata. Bombani bichi dume kisho mtumba
yangu natulia kinifa
wa wa
msumalinda na nyama tena sime kifiri baba napata tiba kwa mama binuka bidu bingi oh nasikia joto babu nani bana kuni nafasi na mtoto
eh hey, na wanangu shakwa
na moto sije mtongoza mkanibia mtoto
bisha hari
imezidiwa
big promoter
imezidiwa.
Change boy, wait a padali. For me, na kanze, please, we can do quadish. For you, I'm on your charge, please.
You hoi maututi kitandani jirani na mauti jamani nko tabani huenda na muda mfupi tunasepa duniani na joyo dada yupi aloni weka kitandani ni toto la kitanga majuma majumati kilo limejaza shanga mgongo japigwa pasi napenda kikaanga supya karanga chapati wanga mbona hawafi penzi lake ni giza jamani mwanga sipati
nimezidiwa wazini nimezidiwa oh nasikia joto kapu nani bana kujinafasi na mtoto hey. Na walevi mna moto sija mtongoza mkanibia mtoto
sitaki kitu sitaki chochote nataka mapenzi kama so hivi tanizika
vudiche pala 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 vudiche chuchu. When I go to Malaysia, I'll be professional and professional with you. When I go to Malaysia, follow Betty, unbeatable, one palmer.
Come on, so you.
Yama, Post Pablo, Wapi Chuma, Cabrera, Wapi Katambe, Walingi, Papa Ali, Wapi Dogotia, Boy la kutisha, uhadangwa kilifi Wapi panisha MC Luta
crazy
in your
time. One more time, we do together in the show.
Yoni kaleka kitu ndo kameanza siku.
Tukole bila kumama siku juu.
Mo Hushel boy.
Jabu penzi limesha otambawa kama ziko sawa, ili penzi niyo dawa. I want more time with you together in the shower. Tune na kahawa, tukole bila kumawa siku jua. Maana ya mtu umanifumisha kuzi na hakuzi faidina.
Really at all. One of the ballers. Saturday. Tell me good morning. When I go to Malaysia, I follow better to Malaysia. What put him here? Jimmy, Jimmy, where are you? Team Makilele, Wada Moya, Wapi Singura, Wala Society, Wapi Wakaze, Team Wikendo. Club 19, Mkombo Timoya, Wapi Basinga. Tunakuja 2025, sio? Next month, 25, come come out to you.
Ah, napenda jinsi unashoka mlima. Na, natenda vile unakata sitima. Nachoka mazima, basi nipenya manisima. Tetema, ruksa kuringa mpima. Ah, loli mi loli, loli mwenzio. Kusema, tega sikio. Nikiko na wewe, mwana na wiko. Basi metadana, ema rudio. Na umeutua, moyo umeutua. Na
vati, Pablo, unamjua.
Kisa na kwa, kwenye isa yari. Hakuna geju.
Yote anasema katega, kumbe tumemtega.
Matamu kitumu.
Pablo. Yote anadai katega, kumbe tumemtega.
Baby, safari yangu kwako nimesha kita kikomo. Baby, kukuwa changa siwezi nisha kita kawino. Nesie yalo umezonipa, nie mwenza kona pisha. Kuna vile umenishika ni wewe. Hakuna kuna kama upendo, usisikize maskendo. Wake kupata wambieno, wewa kwangu mie. Akili yangu umenishika, nipora kupilisika. Sheza tapu, sita sita umeniweza we. Dama nugu yenu mini meridika. Napigewa zaza lapigwa na gita. Nazidi niteka pina na bonita. Ura yangu nie. Dama nugu yenu mini meridika. Napigewa zaza lapigwa na gita. Nazidi niteka pina na bonita. Ura yangu nie.
Ulipaka na saisi.
Yala 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 yala.
Yala yala
yala,
tamu sana.
Mwangu ni wewe. Yala 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 yala, yala yala yala, kitu changu ni wewe.
Wala pole wakisa.
Yala,
mnafika kwa chaga hapo chini, si ndio? Ulipaka na time.
Wewe unifanye joti, ukinitazama tucheke. Isiwe pilipili, wewe ni mwako kuwashe. Pokea vinoti, ya posi haba uridhike. Mweza kosi bahiri,
kaskaza, wapi chuma.
Nikatulimi pale nikikufokea. Mapenzi upofu na ububu ongezea. Mikwako nisha oza, nisha jifia. Unachosema sawa mila itikia we. Na shoza kombili puko.
Walwa shangweni,
nilinge tsunami. Baka nikipati,
my brothers
puko. Mjomba simami we.
Mumbasa Central.
La 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 la.
Oh, alafu damu itakukau.
Pala pala pala.
Ndo wala tuja anza.
Pala pala pala.
Toka ezi ngozi imepau.
Promoter Mutino. Huyo ni yako. Hiju ya musiku play patu.
Nani kaje.
Wa. Wa guantu la.
Mawasakeje. Kwantara mera wasakeje. Kwantara mera wasakeje. Kwantara mera wasakeje.
Yeah. Stress itakutia kichome lafu damu itakukauka. Kauka. Ndo wala tuja anza kuchukiwa leo toka enzi ngozi imepauka. Half kuhusu mipangwe na jipangilia enyewe tundomano naona kama tunakausha. Tunajimix sana nato soto penda na ndomano wezi kuona tunatoka bila bouncer. Kilicho baki ni kumaintain. Maintain? Atutaki kushuka, tunatakua kupanda. Atuachi kupambana mpaka tuwe kama wow. Tunatakua kushinda, atutaki kusanda. Mwingine mwanadamu kama mimi na nakesha kupambana kupangua mpango Mungu alo upanga. Na tuwezi tukarudi tulipotoka japo bado tujafika tunapotaka ila alhamdulillah.
Sinamawaza, sinamawaza, siku wazo sinilete rizo. Mundo wangu kutafuta mshiko, siwezi kurudi nilipotoka mwanzo. Sisi kusesi, kwenye kama kila kuna shangwe itakuma. Wakauliza, utaambiwa, kucheka cheka kuna nuna.
Izo habari hatu, 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 hatu. Izo habari hatu, hatu, hatu.
Wizo habari hatu na bana, sindio?
Hatu.
Son Eximoda.
Yeah.
My brother. Super DJ Kwefo. Frame Saluta.
Kisha save number na zisom.
DJ Gaba.
Since tusha sota sana.
Virginia Mambo.
Kosa na watoto wilo tatu kwenye session.
Ziani Leo.
Na toswa na izi piskali. Kitaka kutonesha ukali siwe nyo kali.
Team Nation. Follow Betty.
Tua kali. Mpaka mambo ya mikuwa shwali. Sunone nyama zina chomwa kila siku.
Kila siku.
Afbata tunakula kila wiki.
Kila wiki.
Tafta pesa baba pesa kila kitu. Uwani kesi kesi ndogo ndogo zinasafishwa bila jiki. Na hima nake so shida zetu tushavuka. Na hima nake brandisha kwa ni super. Na hima nake hakuna tatizo wala hakuna mawazo. Kila kitu kinenda sawa na msuka.
Sina mawazo, sina mawazo. Siku wazo, sinilete hizo. Mundo wangu kutafuta mshiko. Siwezi kurudi nilipotoka mwanzo. Sisi kusesi kwenye kama kila kuna shangwe itakuuma. Wakauliza, utaambiwa.
Tell my friend this is different. Mama you got the end of the mission. This is the play when say you go with. When in my skill you don't listen.
Where you gonna tie
my yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Who's a bigger plan?
Miss me. Why don't you come?
Roll up on the line.
Umetawala nchi kavu.
Wapi yule penda nyasha.
Natokea njia gani, uko nyumbani uko mtani.
Jamaica ndogo, home city.
Moyoni umejaja ndani.
Washi moda.
Wild wild kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani.
Deep sea.
Ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar.
Wapi Wizzy, Wizzy Wizzy.
Nangaria kitando used to play.
Wefana sahau, Tommy Lee.
I'm not doing right, kona mtu mzima na niya ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha. Kumbuka kurala.
Muju na kazi, muju na nini. Zonix ya.
Penzi amekwisha.
Muju na kazi, muju na nini my brother.
Baby.
Mazoea. Wede pa na saha.
Na kunyo pombe ni lewe. Sababu ni wewe si lewe.
Wete nini?
Oh, umenipatia.
Vikominita.
Yeah.
Wina diketa, we never know.
Na ugede ya matope.
Juan Palma.
Wacha deji yokote. It's okay na sit.
Wini atari.
Damn, so najua I lost to a man so pain. Your laugh na nipa addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo kulala last night. Yangari ya kitando used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kona mtu mzima na niya ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi. Jina, kumbuka kura. Jina, I never wonder you. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me time, please, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in you. Because you're my love. ni utamu gani? Muda wote buru.
Sema sema sema.
Let's go far away, far away, far away,
baby far
away, far away, baby far away, far away, baby let's go far away.
Kabre.
Baby far away, far away.
Wale sema metutega tulimtega sirio.
Baby far away.
Yote nasikia tembo kalala kwenye kiota. Something sweet, tasting like a chinga.
Come
on,
come
on, come on,
come on, come on,
come on, come on,
come on, come on, come
on,
come on,
come
on, come on, come
on, come on, come
on, come on, come
on, come on,
come on,
where are you?
Uwakika.
Bila kushaha.
Kamu gani?
Wish on our section.
Mini shika. Let me call you sweet.
Fatari tu.
Mugugu uwakika. Utambaka ndani. Muda wote vuru.
First lady.
Let's go far away.
Mama Rayana.
Baby far away.
Wapi kwevo. Baba Rayana.
Stasha.
Salusha. Johnny Leo, Baba Ryan,
baby, ni post. Only missing my yako. Una mogo banani. Ay, wewe.
Voy te fatali.
Baby, ni chup.
Special on us, man.
Only missing my yako.
You love me, piano, see my sister, and have a prefatali.
Ay, wewe. Me no nada.
You love when you see my sister.
Come on, do not care.
Rehema kenzo tafadhali amregeshe mwenyewe.
Unasema amina nara.
Rehema mokoli labda piano simba neema rehema mokoli tafadhali afike nayo kwa DJ mwenyewe kwa hapa anaisubiri si ndio?
Bila ta kuagaze. Mungu kaumba dunia ina watu na viatu. Kaumba dunia ina vitu na vituko.
Baba Rayana.
Mungu kaumba dunia.
Tiki kwevo.
Tuna viatu.
Fiko chakena baba chedera. Kwe msi sole wane.
Wadaja na wao tunadunda. Bili shina tani.
Tunadunda.
Bili shina sita.
Kwe msi ya luta.
Oh.
Heti minata.
Tunadunda baka. Bili shina tisa.
Wambia si shina na mabache la sindio.
Nothing. Oh.
Bili baba ke chedera baba ke nani.
Wadaja na wao. Oh.
Watasa kwa sabuni sana ye. Hey.
Baby, number ni fanya. Baby, number ni fanya. Ifanya ni wako daima paka mwisho. Oh, baby, number ni weke. Baby, number ni weke. Dani ya moyo wako daima. Wale wote
Wazi yeza Basuba moja Wano beti
Waka wotu wa chinchi Machuzi chuna kukukukukuku.
Wete nini?
Kema mbea mbea. Watu ya chumbi penzi. Bido mtu wafumbe. Tupendane wa ishiwe ngu.
Wete wanaleta mbea wakati sonye tukumbea.
Mungu kaumba dunia. Ina watu na vietu.
Sonics moja.
Ila situ na kupendana.
Wete wanaleta mbea wakati sonye tukumbea.
Bili shina tani. Bili
shina sita.
Bili shina saba. Oh.
Ishiri na saba.
Tuna tuna baka. Bili shina tisa.
Wanna be the team. Bazoo Pamona. Location 05.
Extra pressure, baby, when you wind and go.
Me got the money.
Killing the boy, of course. You're killing.
Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. We call me Nita. Quavo. Rim Saluta.
Pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause.
What do you need?
Know you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss.
Ukuja na pressure na kuja zo pepo.
Don't fall, can't separate.
Zonix ha.
Keep me away.
Nipe kalamu na ndiga tabu zao.
Baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing.
Zonix moja.
You're killing the boy, of course. You're killing.
Walla chuma. Zonix moja.
Baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course.
Unaambia nini MC na Rila?
Waha.
My brother from another planet.
Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I catch a kuchaka.
Pudi paka na time.
Neza, ah, wako kose kuwa mini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy.
So next
time, I put you in a song, yeah.
Badala ya kumpenda ni kampanda bana.
Cause you're the song sometime, huh? Baby.
Extra pressure, baby, when you wind and fall.
Lobby dobby, okay. Section 1.
You're killing the ball. Extra pressure, baby, when you wind and fall.
That is not your correct hand. Can be a time that can grow.
Wanapiga panganga
na mapisto anachafu
mabongo lala
na walosema jana iwezi fika leo
pretty ho
soza hakuna mboga peleke shuleni watasoma madakitari wamegoma hapa sani Yesu atatuponya wambie punde imechoka sana farasi bado ijapata
wale watoto Daniel
ni mandai wanatonya
unahitajika bana si ndio
nona mata Mandamano, I miss it. Mandamano,
independent 60 years tuliambiwa ni self rule billions on billions tunaimbiwa na the same kuna shughuli nataka gambogi you must go tunaimba kwa maploti ujengi shule kwa hosi tumejump
want to asante kidogo DJ hana tangazo Neema wamekula zala ja simu tafadhali azampa mtu simu kwa sababu ana shughuli na kufikira saa hii azipe simu kama nyikana bala hiyo na yeye na yeye azamsahau kalu zipe simu Neema wamekuli na kuvoya uire he ha DJ anda tangazo na kudza halengwenye mana adza kusahau kala uhani na usimu na mbina mautuka kwako tafadhali kalu zipe simu Nine mawa mokoli. Irehosi mwaha DJ. Funda nitafuze humupe. Mana za kusahau kamanya ni hani. Kwako DJ.
Na walosema jana iwezi fika leo.
Tuko bram tunasoza.
Sa. Tuende DJ.
Munda imechoka sana. Farasi bado ijapatikana. Ni mandai wanatonya na mali wanaponda unakonda wananona
Cecilia Sugo, Pagana Timer, Pocatini Sasa.
When don't I make a stop? Send a cabisa on a tacapo show.
We lock out the black out. Oh,
ya can't shoot up to can't shoot up. You know the baby Pacano.
Follow a clipping mass forty.
Oh,
Raha,
Shah,
Boy La Coutisha.
I'm a pyjama troop.
Boy La Coutisha.
Anita O, Anita Fete, Anita Napongela, Unim Tete, Anita O, Anita Fete, Anita Napongela, Unim Tete.
What Mikazo? Mikazo, a charro can you call digit of a daddy?
Night,
I can't
wait for me,
night, I can't wait for me.
wine for me.
Nai taka
you. Wine for me, wine for me.
Nai lamba you.
Wine for me, wine for me.
Nai lamba you.
Zare zare.
Bala bala bala. Wa wa wa. Bala bala bala.
Zale zale. Zale maniwe. Yo pesa ni muunge kwangu pesa mau. Kampese masiku moja. Pana taka tu vioja. Sita usi. Sike upe sike usi. Kama jaza mauchuzi. Yo padon. Ni ite one man. One man killer.
Kudi paka na time.
Man. Akanda sira.
Amepiga machupa na yumba melewa.
Wala funi hivi. Wale mafansa.
Anita shake. Anita mina taka zito bong.
Ukipoteza mtu mnataftana na simu sindio.
Anita mina taka mene gong.
Naitaka yo. Yo. Yo.
Hakuna matangazo bana, ukipoteza mtu unatafutana kwa simu. Tumia voice, wewe ni bosi bana. Wewe Cash mana. DJ Katambe.
Sherehe wapi leo twende. Najisikia pepo limepanda. Leo magetoni wala leo anga. Wana kumizuka imepanda. Najisikia ni ya meru wanda. Najisikia nkaje nge kibanda.
Kama we ni mjanjo nakaje chini bana.
Panga.
Winnie Tari. Juan Palma.
Kondosha mzazi. Chabani. Sherehe wapi leo twende. Najisikia pepo limepanda. Leo magetoni wala leo anga. Wana ngumizuka imepanda.
Wapi katabu, walo beti.
Najisikia nkajenge kibanda. Kawize majembe na mapanga. Sijwini kalewe.
Papa mlezi.
Nilelewe.
Jamaica ndogo. Dali chui. Promoter moja.
Lelewele.
Weti nini?
Sirike na jisikia ni cheke na jisikia ni ah. Jisikia ni ah.
Wepanda sahau. Melody moja, big screen.
Jama mwiza nuna mapepo, mapepo, mapepo.
Wapi guru?
Mapepo, mapepo, mapepo.
My brother.
Mapepo, mapepo, mapepo.
Waha.
Mapepo, mapepo, mapepo. Jama mwiza nuna mapepo, mapepo, mapepo. Mapepo, 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 mapepo. 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 Mapepo, mapepo, mapepo.
Wetinini
mwenze nuka maizi
na majini makata
na jona
wetinini
mwenze nuka mani na jini makata najisikia ningowe mabati nyumba ipaki
sabu we msaluta
na waza bosha ni futi
mimi ni sabana
nazi ya tembe uchi mchana na nyumba ni yo
Pablo moja
ninunue gari ni kago
kurugeza Pablo moja
akonge au mimonye we ni jiro
kuripaka na time
na waza ni mdongoze mama mkwe pane goro pane ni jeroshe au bari ni kachitupe chitu ni zima meni inuke najisikia nkasirike najisikia cheke na
Naicha payo, naicha payo.
Okay. Oh yeah.
Wala puni kupa security za malinga moja.
Asa baby.
Wapi katamba. The DJ mo.
Nikupe mapenzi vile inafaa.
Wa blaza. Boom baga.
Nikupe to.
Juan Palma.
Vile inafaa. Super super bye. Vile inafaa.
Wadi paka na time.
Hold up, hold up clear. Kwako nimefika ndo maana nasimamia. Kwanza go.
Weti nini?
Kuko garamia. Kwako ni kama wita. Kuleta.
Huja sikisia. Wira moja.
Kato la nai nai.
Wira majua. Juan Palma. Mnazi mara.
My baby don't lie. Vila gongingo. Home why why. Hakuna mwingine.
Kwaza.
Eti wakina nani?
No, don't dare. Watasema ni kiki. Hauna nilea. Vile unanidishi. Kauna kula fair. Watasema unipendi. Kusiku utache.
Wala fuwale wakisa.
Wengi.
Ni mnafika kwa kaburi wakisa wote. Sindio?
Sijui sina visenti.
Sipi unataka ye. Nikupe mapenzi.
Wete nini? Super DJ Quavo, Gabriela, Rims and Luta, Fritz on X.
Tumekukataa, wino na mate. Kumbe men kama sis, kakubonga tabong. Yudo kama kwa woki mind.
Tumekukataa. With the lamp you tune
88
Where the fuckin' time The chill your sugar pill
Wapwa makabra
AM Blanc on the beat
Tumekukata
Yeti leo tunafanya nini?
Tumekukata Tumekukata Jia Wazia leo
Wale wakiza Wapatikane kwa kaburi sindio
Kumbe men kama sisi wachache
Wakiza wote
Bonga uwache Hapa judo kama kwa woki mind ni fat Wana tuna
Father B
ja.
What do you say?
Pia kuchambana kwa mta Kidume ila wame kuchoko na poka
Fafaza Bablo moja
Ka kutwa ya na kutoka
Bobli
Ziki Tusharoweka tuka force na jiki Tushachomeka tuka force na miti Nye kakara watu limechakua gwiji Sasa na kukemea na mafuta mwamposa Utachenji gia na umbea utaukosa Unakinukisha tukwa wano naondoka Tutakusafirisha kukuziko lipotoka Tumekukata Kwanzia leo tumekukata Kwanzia leo tumekukata 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 Kwanzia leo tumekukata 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 Kwanzia leo
Kwapo
Sema nini we mwanetu umeshindikana Yani kila chochwe mwanangu unajulikana Zweza ncheza ndani unazikusanya sana
Super DJ Quavo, wini atari
Kuto tusumbua, tumesha kujua Mana we na umbe
Tumkubali ama tumkatai Quavo
Unakisanua
Tumkatai
Na kutulika umeboost
Hacho sama, mtoto dogo
Timama kama kawa Tushapigana sina we tuende sawa Tukanya
Wanapigia panganga wakati ye ni mtoto mdogo
Kemea na mafuta mwamposa Utachenji gi
Quavo Unajua ni nini?
Ukisha tukwa wana unaondo
Na mkabidi shamba kume mwenye mshamba bana
Kutoka tumekukata
Wini atari Tumemkata
hey.
Weza pika pula
Kwanzia leo tumekukata
Boss Pablo Mkurugenza Wapikata
Hello
Tuma Unalala wewe
Kwanzia leo tumekukata
Na kublock ba Tuma
Juli za kichwani Tena tafutwa na watu since day one Emeji ficha wapi mbaya patikani
Oh, wana mbongo tulia Katika maisha jitahidi kujishikilia Anko
Weti nini?
Mwanda sikia Kama maisha magumu chana na yokimbia
Kwani vipi? Blaza ule
Selo wa zamani
Shodu no nipa kichwani utaki
Kwepo moja Kwepo saluta
Emeni zidia demu wangu mlemavu wa migu lakini emeni
Fitu machu on top
Ome ya choki sepe
Wazu jol Telebui
Pwezi Kutwa unachaka cheka Unapenda kuchomeka Kudumia uwezi
Naomba ushauri 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 Naomba ushauri Ushauri Ushauri
Naomba ushauri 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 Naomba ushauri 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 Kama unataka ni kushauri na kushauri uje simba Huko uliko sikufichu meyatimba Timula waze mdogo wangu hilo finger
Kubwa zima unanishauri ujinga Siwezi kuja simba tamnizi Kwanza msemaji wenu na sauti ya kiki
Wana simba
Wote simba kundi wao mtoto wa kiki Nikiulizwa uchawi ni nini Uchawi ni kushabikia yanga Timu gani na waze kia Iyo ni timu kikundi cha waganga
Hilo linge kuwa chama Asinge undoka chama Una mnajidanganya Iye ni kundi la kina mama
Naomba ushauri
Ushauri
Ushauri Naomba ushauri Ushauri Ushauri
Wadi paka na time Webs na rida Mweji
Ushauri Naomba ushauri
Unajisikia
Nikulize Nikulize Kuna swali minataka
Boss Pablo
Nikulize Nikulize Kuna swali minataka
Mwanagu sana
Nilivyo pata matatizo mtandaoni we ulijisikia aje Uliposikia nimeachana na mpenzi wangu ulijisikia
Unanichanganya na maswali yako Nijibu
ni paka na dhai
Kome na siri Kama mliko siana Hamna paso kusameana I am
Wale maninja
Kiliwa mwenye we Na paso
Wepanda saha
Kini kwa hili Hivili kwenye kwaje ukali mwaga
25 Tupatani matano mane
Mangoni
Wigs maza
Ikoni Mistake za duniani Yani Hazicha kuwi nani Nani Uwezi kuzuia Yani Unajisikia
Maje
Unajisikia
Doki da Silva, wapi makana
Yeah
Touch Waish rumoya, wapi bainji
Nigga ni chafu, so mtu nguvu
Wem kali, wapi otro
La moyoni chakavu, jifanya mokovu ila maufu ndo yangu Najifanya mwema,
wanango tumia
Ila gizani madem zao
Jimmy, hacha kuwa pretender bana
Manyingi na napenda videnta, naunga bivitsi Af Sunday kanisani wa kwanza Then Monday tukutane na ganga Af Johnny Bata,
Jimmy
Mabichuro kimboka didara
Wali kwa dino wanyo wa kifara
Niga nino senti noma Kungi na kula na ganja na chuma
Wadogo ta
Keza kimaradona
Wadogo tele
Vina vya vloma
Wambe madebi la make up siku shoto wanetaji mahoma bishinio
Vina pite ni tu Kati ya kazi chafu kini panjeda Kwa oya oya
Oya oya Oya
Oya oya Oya
oya Oya oya
Najifanya kono kumbe chui Mtu mwema kumbe adui
Valute moja
Mpaka subui
Halejifanya tembo tukamcheka katokeka sidiyo
Zanyiriri
Jana nasikia kalala kwenye kiyote
Ba, baba ya
Kwa mbresi chonyi kuku
Nile wapigaji tushapiga
Saidea
Nisha waka maganja Waka maganja nisha waka maganja Kona kanibali rasta Kanibali rasta nkona kanibali rasta
Wanongo chumanishe kari yako
Mwenye tebo yusu tinatai
Fuzi tuponi wapi lwemika
Saya R.I.P. Mr. Ape
Jamaica moya wapi Lucifer
Bodabo Niga nino sentino Kukunia kuhu Kukunia kuhu Niga nesa kimaradona
Cha cha cha
Vina vya vina
Fidi di moya, wabu mbishi weyu
Naka sauti kala vit
We mshi ya lucha Mwalataa kushira na sisi wakati honi mboga sema jani
Eko moto
Hawaitaji kuni atakuwa tutupiki wanaifa
Sumbu wa, ene sawa yange nawe kujikoze se
Funga get
Kako geze lucha ina
Pas,
hei bate baru ulila
Funga get
Mwambia silete kifuwa mbele mbele wakata mbele bachakula chakula ya mtoto
Saba mehiba tebalu unida
Peace Unamjua pini nani ya luta
Yewe kanga ngola vyengu
Siyato lipatua gomba
Zewe simbu
Pini nani Pamela
Kakeji kapisa toka sije tupata Funga geji tulale tupo muziki
Ukimwana mwambia tumemkataa pia sisi yes Highland Siku shoti Highland ana matege na ana makengesha
Towa chika
Mwambia natafuta jina lengine rigadi kashako tumemkataa
Eno sawa yange na watu jikoza sise
Funga geji
Kapoge zenu shikina Kasaba mehiba tebalu unida
Funga geji Kekwa kala kusumbuwa Eno sawa yange na watu jikoza sise
Funga geji
Kapoge zenu chaina Kasaba mehiba tebalu unida
Funga geji Nikipiga kelele Nikipiga kelele wanichepe
Nipetunda we, nipetunda we, nipetunda
Osanze na nimwelele Na nimwelele nini uko
Nipetunda, nipetunda
Wala timsho
Nama inuka zungu
Chumani she Wapi mchuba
Katotoka po chonchonchoncho Kumewaka leo moto moto Inuwa jumi kono kono Kumewaka leo moto moto
Wa
Wa Fire
Wa
Fire
Wa Wa
Chini
Wa
Fire More fire More fire
Timu kruke
Fire
Dogo la tega
Fire More fire
Wapi papa
Baka chini more fire
Wiggle team, wakashi moya, wapi mbichi Dawa kirungi, wapi mbiku Papa jose
Moto, siku jingi na roto Tuko saidia kisi na watoto Steam kuna joto, wazengu tunasi
Team Johanna, kutisha, wapi chibukati
Wine, kemba na design, lalisha
Dawa chuma,
vice, machupa za ndiva
Wapi kutu,
mapona ni mind, uni cheki na mchanganya na zirai Kajoto ka
Jo 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 jo
jo
jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo
jo jo jo jo jo
jo jo jo jo jo jo
jo jo jo jo jo jo jo Kini awe bikila so Natafta dem, natafta, natafta Natafta dem, natafta, natafta Natafta dem, natafta, natafta Natafta dem, natafta, natafta Natafta
dem, natafta Natafta dem, natafta
Natafta dem, natafta
Chum and bar What? Tumakuja kuenjoy Kwa kujuana
Jora, 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 Jora,
Jora,
Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Jora, Hutamala, Hutamalisi, which are of the section, which are of the time
of the Guana, upon the Machupana Madijuana, the Palimi,
Dana Magadoma,
one when they will not
be when I got to Malaysia, who look at the person that allows
you. So, where is the face of your mother? Depend on the summer, where?
Joshua Sigova,
yeah,
when I got to me, I'm a city.
Unanyota mina kisimati utaki yime
Ti mukera lady masi Ilikuambia siku zote tunataka kupenda tena watoto kwa maana hata mbomba ni filisishe si ndio? Faha.
Jaribu kunipigia msiri. Akidungua mimi namwaga mchele. Watu gari donalea nipe na mbele. Mtoto fundi yani ni machepele. Ana kishundo anatumbonga. Mchawi pesa mchawi mpunga. Mikwake tega zungu la unga. Kwake na tubu tena nafunga.
See you bounce it, but up to the up, shake it like you wanna break it. Bounce, 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 me I like it when you pop it. Pull it up, drop it down, shake it like you tuck it. Unavyo yumba, 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 me I wanna spank it. Hit it, move it, rumba taki taki. Wana navo tiki, wala imi misi taki. Najidai, unavo chezo navo
Profiler, kwa digita fada.
Usaburuza nyuma, najidai. Mini mnyama basi,
Profiler.
Let me take you home tonight, my sexy diva, najidai. Unavyo chezo, unavyo kata rumba, najidai. Unavyo buruza, buruza nyuma, najidai. Mini mnyama basi, wendo buka. Let me take you home tonight, my sexy diva.
Wanja tuzidi kupeperusha bendera.
Kani fimba wanga wapeta.
Dana migoto ma.
Ringa.
Lovely parade.
Whatever you're saving it. Girl keep on saving it. Make you wanna shake on it. Dance for me keep on it. Show me more I wanna see. Level up above the sea. Love it baby can't you see. Show me more and let me see. Come panda farasi. Home tende kwa kasi.
Wati nini.
Kani kazi. Ipe ni mwagerazi. Love on my akasi. Them talk all of the shit. Puta mu under the.
Who's a bigger plot.
Talk it please. Najidai. Unavyo chezo unavyo kutaruma. Najidai. Unavyo buruza buku.
Kwebo.
Die.
ni mnyama basi.
Hodi paka na time.
Let me take you home tonight, my sexy people. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bigger smile, cheki kam gapi satu. Naku like mekuma kweni tatu. Digi da givi nyasi aga gwadu. Una ben cause alafu nararu. Bigger, bigger, bigger statue. Inu amkona alafu cheza na mgu.
Wala puta fadali, Rafael kwa nije.
Naku like mekuma.
Una itachika bana kwa nije tafadali. Rafael moda.
Tingisa kichwa ni kazi meshika kwelve.
Betinini
Kanayo twende
hapa utamu wa live lovely parada
sipige makofu utachoka mikono itoma na utami
Saturday show
sipige makofu utachoka mikono itoma na utami
pendo foma pendo foma pendo foma pendo foma pankwe betinini kula wira usiogope
unando
tiamo
piga piga
piga
inu amkona alafu cheza na mguu piga piga.
Rafael Moda, kwa DJ tafadhali.
Piga, piga, piga statue. Inua mkona la fucheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Naku like mekuma kama tattoo.
Bila wiko madisha.
I say sit for you, doko la piti gal. Me breakfast.
Wadu paka na tali.
Na mbamo ukwa juu, na unanganisha miku. Na ukichoke
ukwa. Wini ya tali.
Naka unarada basi sayo.
Wati.
Naka unakopi basi sayo.
Wati nini.
Naka ukujua basi sayo. Menina umeni, 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 umeni. Naka unarada basi sayo.
Umeino.
Naka una copy basi sayo.
Pala pala pala.
Naka kujua basi sayo.
Pala wala wala. Pala pala pala. Super Sonixa. Super Luta. Super Quepo. Super Gaba. We love it. We're gonna try. We're gonna show.
Skeza mage mage.
One love. Kajabu moja.
Mage. Skeza.
Team Nation, follow Betty.
Naka una rada basi sayo.
Wapi shaba.
Naka una copy basi sayo.
Walabli bada. Labi daza.
Sayo menino umeni.
Wagwantu lada.
Umeni, umenino. Naka una rada basi sayo menino. Naka una copy basi sayo menino. Naka kujua basi sayo.
Betty.
Umeni, 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 no.
Where you at, nigga?
Walanga daga.
No, jumanze ni majipi.
Woda boza.
Zen.
Puga Bruno.
Ladies wanna go you before.
Jake plena.
Sema.
Wala wara sasa.
Oh, ni mapols, imejako. Logs, inbox, na request. Zote ni watoto, ni mekupin. Ukikuja kuja na watoto, ni mekupin. Ukikuja skujo kiwa solo. Niko kwa keja ni kihang na mabadis and bandits. Buda tubagu ya tia nani, ndio nani. Na kama dubene za feel, niko lucky. Mob tezi naso, uliza hadi chaki. I just stay to the fax kwa irap nita
bonga.
Na bado nambli analia niki
donga.
Mpua kando yangu anajua midyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know
hakuna rade manze formisha nibo.
Na you know
I really love you atakani na igno.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Naka una rada basi sayo.
Mana wapi basuba
ma.
Team Nation.
Naka kujua basi sayo.
Na mana TFC.
Wapi Ali
Mr. Seed again.
Palo 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 palo. Palo 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 palo
palo palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo
palo palo palo palo palo
palo palo
palo
palo palo palo palo palo palo palo
palo palo. Malaika, malaika, malaika. Nasema diva, nataka dina.
Wanataka luta.
Kamu nikupeleke di
Van Palma.
Niku bless na di. Nasema diva, nataka dina.
Wati nini?
Anataka
Wanataka nini my brother?
Na, niku bless na di. Na 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 na, nime kudig yuna kafi.
Wala busho niku, sema kitu.
Nuka kule fishi, misi mtriki na sinanga kiki.
Sonic cha.
Juweni painting.
Alo, 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 eh.
Wini yako, wini atari.
Alo, alo, alo.
Your lovely song.
Again.
Alo, alo, alo.
Wemsi Sonic cha. My brother, chumani po.
Ado. Like never before, nina boni kizima danga zote tu balon juma zaine za nice ni pata waku papo na kuna kwela anataka tuende dina
Ropana saha, timbo shori
oina machaji wanapita
saha mdogo, wabi pega
bamba nikitoka na madiva
wakurugenza
ifa nataka dina, anataka di keti kam nikupele kedi
wale wapale
nikubles na di na 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 madiva nataka dina
Promoter, in the meantime,
I just ask you to hear me. Kukwanga badu na chukulu wa madam so
Walo pale, wanguka nao
Wanguka nao, kako single for now hey, Mdagi mdagi, smeja party time Adi late night saa sita, ndo tani wai Bili location na nkufana na hii Teko chomba ya ji
Fati baga na time Ube lovely sound, baga na time
Tujusha skia
Palme moja, Juan Palma
Kwa dadis
Sisi ni Madrid pana, sindio?
Tujusha skia, kikingia ni kuplas Kukwanga badu na chukli
Lakini nyueleza chini, sindio my brother
Kime klona vibe,
Vyo pana sahau
Single for now, hey, mdagi mdagi, smeja pati
Uweza big up la
Lake night sa sita, ndo tani wai Nikupini location na nkofana na hii Sukate call, niko chomba ya ji Mina juwa utakuwa, it is what it is
Futi baga na time
From ya di don Nisha shika mpua Na tuende chini kwa chini Akiwa adi na mini Setu nasikiza Shin City Tuna feel free Take a video na upost pale NGC Jina ni Kantel Kurapsi ni Talen G Anguka now Anguka now Check it Aye. Anguka now Tuende down low now Stand up to your feet Mikono juu alafu click Uliza pesa alafu One leg Anguka now One leg Anguka now Anguka now Anguka now Anguka nayo kama kwa nani ukat Anguka nayo kuna pati na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Ati Anguka nayo Na katika msupa weba njuka Cheza chinu kukwendezo madhuta Anguka nayo baby galusha itika Ndagi mdagi matisho za wadagi step Ama darling, tambu serikali, juni serikali, tamka asali Si mnajwa ni nani, flow msha chiki, don medunga apo dauni, chiki Buteki wapo wa daily meet, aha, yeah Beba, anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao Ati, anguka nao, mtupa me feel relaxed, anguka nao kama upona new cut
Waha
Anguka na Anguka na Anguka na
Kunde 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 Nipe mkono
Kukame mkono
Nipe mkono
Oza mbe Mboza kuhe marira Oza mbe
Utama live
Marira
Lovely parada Lovely Saturday
Mboza se kabia Ajiweye soza Ajiweye soza Shukula Wena msanzenga
Winyatari
Mutafene wasike Mula
Tuma
Bambe, beginner. Oh, Zambe,
Bambe, beginner. Wapi
Ali, Bambe, beginner.
Jombati, Jombati Zi.
Oh, Zambe, beginner.
Oh, Zambe, beginner. Kono kure mkoi.
Oh, Zambe.
Wapi Ali.
Gambandi mutonde kanze tonyambula. Ozinango muralo womara kwepu vya vya kunwa. Mutigwe woli na mpenkoni. Waiga mazino fumita masonsos. Madidi ben, madido dambe tenda buda ben. Meduli de patida kobo bira mwabu ten. Negundo dobu tungu budi mado dekote. Oh zambe. Ina misante na mechancha mina. Kakune ne migaza misana punya. Ina misante na mechancha mina. Kakune ne migaza misana punya. Kanuko masonsos. Ofumita wufumisati masonsos. Kukame mafonsos. Oh zambe.
Participate kami bado si participate shots 1 2 unaweza penda kujimarinate sabigal na tigal pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain hivyo hivyo
hivyo hivyo
hivyo hivyo slewe sana hivyo hivyo
hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo
hivyo hivyo hivyo Sani saa sita, mefika ile siku ya kukubali
Yoji mamo
Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni mafomi
Utamala
Watu kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba Ndo sunde shada shida Nifika saki mtu anambi tembe jaba niko bad Na ugeto babi na nitatiza neza sema zi mpaka zi mpaka zi
Zi
Yoni pati sija kuja wi
Zi
Kamkoba ka upiga ti
Zi
Nandi
Zi
Take it in Participate kami bado si participate shots 1 2 unaweza penda kujimarinate sabigal na tigal pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain hivyo 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 maintain hivyo hivyo slewe sana hivyo hivyo we hivyo hivyo slewe sana hivyo 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 usichome sana hivyo hivyo
Usonge sana
Volum nura
Your position
Popa Wapidana
Ivo Ivo
Walloy table
Maintain Sutanivo
Teddy la Wapitedi
Aleta na pujo Nona imeza kwa nevita Bluno umiza burungu Ibu Mushi mbilu kwe mpole
Pimbosho
Na manoza comrades
Faposwa wesha
Mado chana nae
Kwa wesha
Wapitakende
Maintain Ivo Ivo
Maintain What did you mean?
Maintain
Four, three, four.
Kona like a boss. Like a boss. Tuko juu ya kana. Hapana kuzaku team letter. Leta ufala pauta kula maviting. Neza thani tumebona kunge joni taxi. Naji upepo runda upepo niya.
Fireworks boy. Akapecha moya.
Na kuzi kianza kushu.
Wapi niki. Junior tana.
Move muku jamu kufu. Aji naiku kubamba goza tena toka.
Wala makushena.
Stingone Scooby-Doo.
Wapi trooper.
Shuka zina pandisha juu.
Shadow. Wapi table.
Mfu aji naiku kubamba goza tena toka juu. Hapo nasikia niskele uu.
Skele.
Natonesha turush.
Skele.
Vile vile zime Naruto nasikia tu
Hello
Steam, steam Skipata kushikisha na mamus Epeka leka So tuko loaded Strap ama fore Naifanya leo Sio tungoja Shokena Naiki kubamba Mbisa lekta Jawa godena Kaki kubamba Tukaluga Tukaluga So sile tepa zako Team Washaki Tempo niya natepa Tempo yobamba Sano kiwa Ching Gomba kashata
Na promoter edi Wanango pale
Stingone Scooby-Doo
Wapi wale Wanango tumia
Piga kale kamu
Chimi Where are you?
Mbamba gonda tena toka Apo nasikia niskele u Stingone Scooby-Doo Na kwa zikita kushuka zinapandisha Tupiga kale
Mbwana
Jamo kumfu Aji Na kukubamba
kodha tena toka juu aje aje dinga ling like a boss ana ring hapa kwanza kitani get pass nika jing naski hapo kwamba bila bila 4-3 doba dobanza kipapa siwezi kosa kama hapa kali kitu kwa mastem wa line na tujifiche tunafanya ngavu light tumepandisha digaga tundo tufiche white tu
kima posho
tuko juu ya kana
wapi nyanganyosho wara wenda wara wara
wala pauta kula maviding neza dhani tumepona kumbe joni taxi
kwa posho moya
bunda upeponia
wapi mshabibu sign tena
nakozi kianza kushuka zinapandisha juu pika pika kalima mufu mwaja mufu
wapi
nekwa
mwaja mwaja
mwaja
mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja
mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja mwaja Web si solix halogsera Kwepo moya baba idi
Bale bamba nazena
Valuta je
Che Kosawa wano Raka je chamba lo nyamba de Kamba poke po kame do do kwa damba je Mbongo mzike mkoga kwa wano Chuse mastons en chuse vya wano Boom chenda be bamba na kosa Ayo yanda ma chenda mba no Kamba kabye me muzi muzi kaba Man, man, bakama Kamba muse me muzi muzi kaba
Bamba vugabo boda bana mabango baraga kila kabanda bando kama mabango chat bana kabye nembuzi buzi kaba me me bakaba kama busa nembuzi buzi kaba